It's another one. It's another one.
Banana inakabana usiku mpaka manyana nye mnaita fall in love na misi juyelewe la nimekusha mkangavu ma unakaba kila safu ma inakabana
bapana
mindo ndizi banana
banana
inakabana kabana usiku mpaka manyana
manyana
nere bache
wake up
aibo
ngena na wake up
Mwaga, uno kama unataka kwa chini mina jimwaga oh, gelwe ni shida, heshima kwa mama yako imesimama Umenishika, kita kizima na chua imesimama Wa uno napanda mnazi picha zako geto minadata Mavitu ya koko, insta, ma snapchat wanadata Nimekwisha kabisa, moyo wangu umesimama Siri zangu maunazo, password nimekupa na
Nyo waka pana,
bapana
Mindo ndizi banana,
banana
Inakabana,
kabana
Usiku mbaka manyana,
manyana
Mbili bache,
wake up,
aibo
Ngena na wake up,
uga
Wake up,
aibo
Ngena na wake up
Wacha mizuka ipande
Pande
Ukitokea ni gande
Gande
Kitanda ni unikande
Buno la kwenda Buno mlenda Kisi cha kwenda Kato la kwenda
Ayu wakapana
Bapana
Mindo ndizi banana
Banana
Inakabana
Kabana
Usiku mbaka manyana
Manyana
Tere bache
Wake up
Aibo
Jena na wake up Na wake up
Touch sound.